nagezako okuleka mukama nogenene byo ebigwa we bikoma oya kukumbye okubarwe wazalibwa mutara zonna lwakyo mukako agenda kubera nawe yonna gyogenda mumayengo mutara papa ne waziba daimoni nga zikulumbye oyo ali nawe
Yeah, move, come on.